Mombasa Jamagoya.
Kivijana kaka na sisi ngoni kamuna niendi wanakod wendo kaindi wendo mobilo kod wechegi koma bae wechegi koma punj agomba ni sudu machigini kod nyakalundo mari mara Dala FM mwendo wagomba kakaindi kod wendo wa moso jope studio kobo nyiswa ni nyinge endinga uwokeri uwok machal nade kachiel kod gigi koma ikono duchi makabunu niendi mabilo konyo wa angi in egwen kama wantio nendo jayunjuna gima duonga inya mwangiyo endra tich nyithindo mwango degwen kanyeno jonjina ere kaka wanyalo fwenyo ni nyathima chala kama urochi ratiche ere kaka nyalo kaone okang makare ni mondo yud o kaka nyalo tie kweche gweko egwen kama inti nendo omiyo machigni ma eni nyakalundo Dala FM jatelo aruwe kigimora inya
ero kamano
nyalo nyiso inya kwara muga juang kungu mose ni ini ngati uwe kemigao mane machigni
Iro kamano. Felix, jokanya na mamusu uno yaore. Nyinga en Robert Oukomwa. Robert Oukomwa en Japuonj. Apunji school mar Aria Primary School. To moloyo kendo maduong umiankai en kechan beacon teacher. Beacon teacher en Japuonj marito haki mag nyithindo.
Beacon teacher en kwen Japuonj ma dich kod haki ma nyathi.
Ma rito ratich haki ratich nyathi. Ma the word beacon... en gidoluo nyalunge ni sigingi koro chalo sigingi gwenge e skunde kata mane community ma inyalo ring tidhire kantiere wach moramora maluwore gi ratich nyathi koro beacon teacher ni Kisumu county kae wantiere kendo wan jopuonj mogwaro wani counties moko abich kendo en movement ma dongo piyo kabisa Beacon Teachers movement nochaki Teacher Service Commission magine joma andiko jopuonj kendo en gimo se timo tich maber kabisa omiyo podo medo landre kendo wan gi lake mar lande mondo chope Kenya mangima kendo wan nyaka gi lake mar tere pinje maoko nikech waneno ni nyithindi ketho ratichgi to japuonj e ng'at maber manyalo wacho wach nikech japuonj kao kinde mang'eny gi nyathi molo ng'ata ng'ata molo kata janyuol omiyo Felix Amor kan ka kendo ageno ni odhi bedo kinde maber kwa wacho wach mar rito ratich nyithindwa
Kero un kaka beacon teachers samoro un ga pisi kamoro koso ne dayo moro kata miyo moro ma samoro neno ka ratich nyathi moro keth kamoro dwa chiwo lipot chopo kumwe machal nade
Felix mano penjo maber ahinya Beacon teachers kaka nase wacho wan jopuonj to ido ka jopuonj yudre skunde to en gima nochako e higa mar 2015 koro yudo ni kaka wan jopuonj pod watiye skunde lakini watiyo e community be koro nitiere jogo ma oseng'eyo gik mwatimo wan nyake Facebook kendo watimo sensitization mang'eny kendo ji oronwa ripode mag nyithindo mosekethe ratichgi iro ni mane yo ma ji odwago mayot ahinya lakini kiwacho ni ofis makoro wabete sani to pod onge lakini nitiere mikakati miloso mabange ang'eni kata weche mag ofis go bro bede lakini wantiere gweng joma osewinjo to kendo kata ka jakanyanam iwinjo duondwa to pok iwinjo beacon teacher machiegni kodi tada nyisi ni machiegni biro winjo beacon teacher school ma in go machiegni kata gwenge ma intiere kanyo
kamano akuru dichi makawuro ni nageno ni in gi wach ma pek ma idwa ni mondo ochopne jakanyanam kamora mora ma intie manyalo konye jogo eko ma oseneno cases machalo kaka rocho ratich nyithindo
kamano Felix kawuono wach maduong ma wada wacho en ni ja ngama nitiere gweng kata ja jaluom kata onagi ma winjo duonda en jukumu mane ma en godo en jukumu mane ma en godo e rito ratich nyathi nikech yudo ka ng'enyne weche gi kotimore kech moko kowuoyo about kowuoyo kuom ketho ratich nyathi wawuoyo kuom weche aina mage mokwongo wawuoyo kuom koso miyo nyathi hakine mokwongo maduong' en tere skul miye law morwako miye chiemo nitiere jonyuol ma oseweyo jukumu ni moweyo nyathi koro yudo ka nyithindo seche moko tanga tanga kata mane gwenge kucho yudo ka seche moko ratiro mar ariyo ma be inyalo mar nyathi miketho yudo ka nitiere jomoko ma be goya goya nyathi ka thuol yudo ka nyathi kata kotimo makosa matin tipuode nyamina nega
amasomore miye tije moko mapek moingo hike
kata wan gi report ni around areas mantiere around Lake Victoria nitiere nyaka nyithindo ma yudo ka koro okdhi kata mana school nyithindo tiyo jomoko nyithindo moko kete ohala kata gotieno kata chichni mane kaluo te nyithindo ma uso kuoyo chodho kuoyo uso kuoyo nyithindo moko lupo.
Yes.
Korido kamano be niyo mar miketho ratich nyathi. To maduong kabisa kaluo kata kawuono na winjo report moro ntimo si wuok.
Uh-huh.
Ma luore gi ketho ratich nyithindo yore mag bembo. Kendo kata mana gwenge moko man kaluo kano ntia kano taj nyingi e yo mok ber.
Yes.
Korido ka gwenge wa be sani oseidho malo
uh-huh.
e yo mar incest. Kani incest giluo wacho nango.
Uh-huh.
Lakini do ka koro wede gusiepe ketho ratich nyathi.
Yes.
Iro kata ni report moro wuok ni baba obambo nyathine,
nera obambo
nyathi,
pastor
obambo nyathi. Kato kata wan jopuonj be report aina go se wuok.
Yes, jopuonj bende bambo nyathi.
Bambo nyathi. Mm-hmm. Koro iro ka ketho ratich nyathi e yore ma awacho gi,
mm-hmm.
e gik mwadwa ni mondo wangi kawuono ni to, in kaka jawinjo na,
mm-hmm.
Ang'o minyalo timo
yes.
mondo nyathi oyud hakine nikech nyithindo to gin gweth moa kuom Nyasaye
mm-hmm.
to nyithindo gin joma onge duondgi
mm-hmm.
wan e duondgi
gi, en be okong'eyo kama nyalo dhiye
onge kama okong'e kama onyalo dhiye
mm-hmm.
to ka gibedo empowered
mm-hmm.
ka wan emwuoyo kodgi mwapuonjogi
mm-hmm.
to wabro bedo gi society ma nyathi dongo kong'eyo ni ng'ato ok nyal ketho ratiche
yes.
to ling' aling'a
mm-hmm.
nitiere gima onyalo timo
mm-hmm.
kamano Felix
koro en ang'o ma ng'ato winjo tim kaka inyalo chiw example ng'at mane odak e gweng' kaka Felix kamaendi
mm-hmm.
aneno nyathi ka ywak
mm-hmm.
penje to go kodak rambako kona ni unyaburanto ng'at moro nobiro kama otimo na kama 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 akawo step machal nade mondo achop kuomu
Felix wach maduong' madawacho en ni nyithindo ma ratich ketho ng'eny
mm-hmm.
kendo gima lit ni makalo ma ok wach wach gi ng'eny
mm-hmm.
omiyo maduong' moloyo en ni nyithindo onego mi nafas mar ng'eyo mm-hmm. gima onego bende gitimo
yes.
ka ratich nyathi okethi
mm-hmm.
mokuongo en ni nyathi onego bende ng'eyo ni to ang'o monego bende otimo
mm-hmm.
kwa mfano wach ni kaka one beacon teachers watimo sensitization
mm-hmm.
wadhi e skunde wuoyo gi nyithindo,
mm-hmm.
skuli mwa puonji be wuoyo gi nyithindo,
mm-hmm.
wa iro kakoro nyathi onge gima onyalo timo.
Mm-hmm.
For example, wamiyo gi nitiere toll free number, namba makata kati onge pesa simo.
Yes.
Ten namba minyalo goya goya.
Ikaga ma okocho nyaki
beri. Okocho nyaki beri pesa simo.
Mm-hmm.
Tido ka namba ni nyithindo mokose tiyo guma ber mm-hmm. e reporting cases mag ratich gi kokethi.
Uh-huh.
Magi yudo konyruok. Namba ni en achiel,
mm-hmm.
achiel,
mm-hmm.
auchiel.
116
uh-huh. Koro mana achiel kuom namba ma nyithindo osetiyo godo
uh-huh.
Jonyuol be yudo kosetiyo gi namba ni
uh-huh.
To kaka nipenja ni ka nyathi okethra tiche to in kaka Felix
yes.
Unyaboro gimi nyalo timo
uh-huh.
En ni inyalo tutri gi Beacon Teachers
yes.
Kokale
namba achiel achiel nogo ni
mato en namba miluongo ni Child Helpline
uh-huh.
En kigoe to ibro yudo jolony ma johocho ma bro wuoyo kodi bro kao report no kendo mm-hmm. bro luwe machiegni
mm-hmm.
ka gitudre kod wabe gi migao moko mag sirikal
yes.
To one beacon teachers tich maduong' mwatimo en ni wapuonjo jopiny
mm-hmm.
kendo watudogi gi offices monego bende rito ratich nyathi
no.
Kech yudo ka nitiere kidieny mang'eny monego bende tiyo tij nyithindo
mm-hmm.
To ka cases gi ok ochopo negi tibedo ka ratich nyathi ok giriti
yeah.
Omi wan kaka beacon teachers watudo jalno motimne marach
mm-hmm.
gi office monego beni oyude kawatua
mm-hmm.
kendo kati jini wasetimo
mm-hmm.
kendo wan kata gi cases e court kawuono
mm-hmm.
mag joma noketho ratich nyithindo
mm-hmm.
kendo cases gidhi mbele
okay.
Wanyaka gi cases maber ma wanyalo wacho niti nyaka jomu setue
mm-hmm.
nikech ketho ratich nyathi
mm-hmm.
kendo nikech luo gi machiegni
mm-hmm.
ngeny cases ni gigi malich en ni luo gi
mm-hmm.
kech changamoto mukungo mwase yude en ni yudo ni nitiere joma tiyo gi cases gi e loso omenda.
Yes.
Yudo ka case mar ratich nyathi kokethi, to neno kaka kae onyalo chieme.
Onyalo chieme.
Koro yudo ka ng'ato wacho ni bwana in koro wawuo wuoya, nyathi ni tisetimone marach, koro ng'iane ni tinyalo miyango.
Nyalo miyango mondo weche gi orum.
Mondo weche gi orum. To Felix en wach malit ahinya nikech nyathi koketh ratiche to ok en wach mayot kaka seche moko nyalo kawo.
Okume pache yo mayot.
En gima dak e ngima nyathi e maisha nete.
Mm-hmm.
Wasedo nyaka report mag joma kata kosechopo igni 30 kata 40 bang'e,
mm-hmm.
to nobambe kata koja igni 2 kata 3 kata 4,
mm-hmm.
iro ka bang' igni kata 20 kata 30 to winyo ng'ato kawo ngimane.
Mm-hmm.
Kichido ka songa ni obedo ga ngimane,
mm-hmm.
kendo late ne kendo yudo ka en gima chame gi
yes.
To kuneno ni nitiere justice motimore
mm-hmm.
nitiere ratiro moluw ma ng'ama notimone maracho yudo kum
mm-hmm.
tiyudo kamane achiel kuom yore moyudo go chang
mm-hmm.
e chunye kendo dhigo mbele
mm-hmm.
omiyo wan kaka jokanyanam ok wanyal wacho ni magi weche mwanyalo linga linga
mm-hmm.
to waloso ga losa pesa to kata mana stations mag police
yes.
wasedo report ma case dhi to ki report case to bang'e korido ka koro ngamano timo marach iluongo bang'e to en ni nise ni ng'e ni case mi yudi gani case marach ahinya omiyo mae gima dhi inyi kabisa omiyo in koro ng'iane kaka inyalo timo mondo case ni kik dhi mbele koro ng'e ni okethe koro ng'e ni yito kaka beacon teacher te mae wacho kio kionge koro kidhi milal tinalo mo kicha kidugo tedo ni case cha ok nodhi kata mana mbele omiyo tich matiyo maduong' en luwo waluwo step ka step wangi
wago simu nuti timenade uluwe chopi o kama chalane
kwa sitere ka police mokuongo kaen nyathi moketho ratiche kaen wuoi kata nyako titere hospital itimone uchunguzi to kose timne uchunguzi kose yudni adier nikech adier Felix adawacho ni nitiere miriambo be
miriambo be
nitie yudo ka jomoko ng'ato dwani mondo oinyawadgi koro nyalo kata mana coach nyathi mondo odhi oriambne ng'ato
ni ngane chano
koro gima ber en ni watero ng'ato hospital ma bed gadier ni mano notimore kendo bang' mano titere ka police mandik statement as to koro case ni yaone ng'ani to wan kaka beacon teachers waluo machiegni mondo kik case ni weti kecha diere samuyo be jabetga yudo ka ng'ato simo kochako case to koro hatua mar dhi e court bedo matek
dwere manyien wacha ni hoyo aol
koro yudo ka simo kwa wajiwo kata jogi wajiwo gini case kisechako to dhi adhi mbele nikech ng'ani kowe mochako duwe gweng to koro chako timo na nyathi moro anjao machal kama koro mane tich motiyo maduong kabisa
mwalimu roba bende cases gichopunu kare koso nitie challenges kata gik mageng'o mondo information gichopunu e makare yudo cases kaka winjo benu yudogi
anya wacho ni cases poko chopunu makare machopo chopo lakini ng'enygi yudo ka ji dwaro ni mondo tieki kech seche moko gima osemako dhoga wadwa Felix en ni yudo ni ng'eny bembo matimore kata ketho ratich nyithindo matimore timore e kinda nyuola yudo ni seche moko ng'ato nyathi seche moko jonyuol notho wedene okawe odhi odak kode koro yudo ka watni neno no omiyo nyathini chiemo chulo ne school fees koro yudo ka ebe odwa ni mondo koro keth ratich nyathini seche go bende koro yudo ka seche moko mako osetimore to jodala dwa ni mondo wach ni thuolo donje ko
gilosa buchi maragweng kamata gweche na ma thuolo donje
thuolo donje ko koro gini walos kaka joka ngani
koter ner gini dipoko dhe otho ejela
dipoko dhe otho ejela mama bisi moki doni en chiliel kuru uhungi teko gweng kacha korido ka ng'ato nyalo lidho ma tim ne nyathine tim marach to yudo nikech ong'e ni onge teko kifedha kori ing'ise ni kikitem korido ka ng'eny cases mose yudo ka gin mine simoko gin chiliel to iwinjo koywako wacho ni yawo aluor dala ni oseriemba moko yudo kata ka luo cases koa oko kendo yudo ka jodala dani yuochege oriwore kendo koro ng'ise ni in kidwa tweyo yuri ni to in koro dala ka imiwuoke koro yudo ka luoro mang'eny osemiyo ji ok kel cases asto shida moro be mwasebedo go en witnesses yudo ka koro kata joma ne onego be ni chung' e court
giluor
to mano problem maparo nitie Kenya kae nikech ng'ato ok nyadido ratiche ka evidence kata gima nyiso ni gino notimore onge tachiel kuom gima nyiso ni ratich ng'ato nokethi en ka ng'ato odhi e court mo oungo gimiwacho no lwedo but yudo ka ng'eny ji seche moko luor koni ng'ano kotwe to koro an be koro ibro wach ni an ema tuwe gina gina luoro ma ji nigodo lakini ok gin luoro monego be ni nitiere nikech kwa bedo jomoluor to wanyayo gimok ber omiyo onego bedo da joma otegno kendo weche aina gi nyaka watieke pinywa makaluo kae gibedo gi chir kabisa kamano Felix
koro mago gigo eko masamoro mi uchop yud information niendi e yo makare
kamano Felix
nyithindo gi eki masamoro sero ratichgi ok ni mwalimu ni to un kaka samoro jopuonj ne klas kacha be gi perform maber kata bang' ka cases gi oserumo kata kosetimgi counseling be gi perform maber koso
mano penjo maber Felix en gima muhimu kabisa ni nyathi kosekethra tiche to itimo ni hocho makende kendo apani mayo osetimore maber wan kaka beacon teachers wasetudore gi children's department migao momiyo kawuono an kae miluongo ni Leonard Chashaya be yudo ka nigi jo hocho mong'ith kabisa kendo yudo ka ratich nyathi okethi to wasegabedo gi tudruok kodgi we ok giwil gi wacho kwa pand pieri be gin gi johocho ma osebedo ka konyowa to waseneno ni ka nyathi oketh ratiche to owuo kode tiyudo ka oduogo mobed normal mabodonjo donjo system modhi mbele gi sombe maber to koro mane wacho mokwongo mar pando wacha majuma dongo tiekre level gi mar joma dongo to nyathi dongo kanyenge ni nyathi ok ng'i ratiche kabisa kabisa chalo gi mang'ama ohinyere imedo finy kendo imedo hinye moloyo omiyo waseno ni nyathi kumi hocho makende to odhi adhiya maber kuni moko to sechunowa ma wagolo kata nyithindo kata mana e skunde magintiere kech yudo ka sim kontie nyithindo moko moseng'e gi modhi mbele koro yudo ka gidwa ni mondo gisik ka giwachone koro yudo ka simoko chunowa mondo wagol nyathino e environment maintiere no watere kamoro to waseneno ka nyithindogo bang'e duogo dhi adhiya maber gi ngimagi.
Abalimo kang'eyo ni gima ng'eyo ni jogweng' winjo weyo makare tedida makende ni gweng' samoro cases machal gi magi eki tieko ei gweng' mana kaka wasewacho ni wabed piny mondo walos weche gi eki onge tiendo mak ng'ato kata otim kamaendi un kaka Beacon Teachers kata gi migao nendo malena chesaya ere kaka udhi to wuoyo jogweng' munyisgi ni gini kata kubedo nwan jogweng' kama kama okochuno ni kuri dhimaki kati dhitweyi winyo beni report chopo nwa kama mundo uo nje kaka ukao thuolo makende udhi ubet kod jogweng' giki mundo ugo kod gimbaka nyisikin ber mundo information ni uchop kumu mundo uneka kuloso
mano pinyo ber pinyo no anyalo ngie yore ariyo mokuongo ka anjao setimore to gi kapo anjao timore kapo anjao timore wach paduong mwatimo en wawuto giji kendo wapuonjo ji kendo wang'iso ji ni mae gimoko onego bed ni dhi mbele to kodhi mbele to magi e hatua ma nyalo kawni kendo magi chike mag sirikal mantiere ma ng'ama oketho ratich nyathi iluwogo to nikech piny en piny kendo joma richo be ok kosi kosetimore to ng'enyne Felix watemoga bedo gi rieko matin ni okwamori ahinya kesechemo kadir ka nyathi oseketh ratiche tiyudo ka jal motimo kamano bedo akicha kendo ka en wach ma omor ahinya tiyudo ka ng'ani sechemoko nyalo kata lal wan nyaka gi cases mag jomoko ma oselal kendo yudo ka case koro dok chien to ratich nyathi to osekethi koro yudo ka sechemoko nyathini iwuoyo ga wuoya mos kendo iwuoyo ga kode to ka ochopo sama koro osetimne pim makare mose ndik statement ma obedo confirm na diri ni gino notimore eka jal ni kori nyalo maki to kwa chako diri jal mosetimo makosa ni kwa chako dayo dhoge kata watemo penje ni to koro nene nadi tadier kosetimo kamano to ng'enyne yudo ga ni jogi lal bad serikal to bor moko ntie moseyudi mabe ose rakra raka gi serikal maber chuth kamano Felix.
Alright. Paswadhi jime kendi, nyo jina, imbide waduwa numero waruwa ki tuwa kwa mbaka uudo nendi, ibiro penjo penjo moko kendi, ne mwalimu ene studio kendi, manda oneka kwenye luduwa ki kanyendo, nyalo chako dhiro gi kanyina chel ka chel, wabiro kao gimbele kanyendo mwalimu, labda ntie gimuma ichaki idwa ni mwani mende, kapu kwa kao penjo majavinjo.
Eru kamano Felix, skunde wa ingeni school iriembo gijo puonj, token jo puonj kende, wan gijo puonj, wan ginyithindo, to wan gijo nyuol. Kore skunde kacha be waseyudo report ni seche moko wecha inagitimore lakini sani chakre Beacon Teachers chak teach gi migao mopogore kaka Plan International Leonard Cheshire gi mamoko yudo ka gigi koro dok chien lakini pod wakwa jonyuolwa gi muolo mang'eny ni gibed gi tudruok machiegni gi jopuonj kech seche moko yudo ka janyuol ok ni machiegni nyathi janyuol owene japuonj nyathi kabisa kabisa
ma lwet japuonj
kabisa mayudo kata ka jonyuol odich adier ok watamre tiyudo ka seche moko kata nyathi temo nyisi gimoro to iwacho ni mago mana weche nyithindo tadwa nyisi ni nitiere jalony moro manowacho ni ka ok iwinj weche manono mag nyithindo weche manono to nyathino kobedo maduong' to kata weche makoro muhimu ok obi wacho ni nikech manono kano kiwi no kiwinjo omiyo nitie seche ma nyathi nyalo kata mana biro to ngisi ni hey mama japuonj kaka an Robert japuonj Robert cha wera an seche moko
oluonga e office
ka ji onge to opunja kwano kabisa
romia soda moro bina
mamadho koro ngeni tibo wacho ni mano japuonj wera nyathina to ka in janyuol ma winjo nyathi to onego bedi chaki bede gi nyathini idaye dhoge itemo ng'eyo ilimo japuonj e school itemo ng'eyo to ang'o madhi mbele kech weche aina gi osiga kelo songa bang'e iyudo ka koro report duogo wuok ni kendo ratich nyathino nokethi. Mm-hmm. Omiyo gimwa kwa jonyuol ni wabeduru gi nyithindo machiegni.
Mm-hmm.
Ng'eny kuonde ma ratich nyathi osekethre yudo ka janyuol gi nyathi nitiere gap maduong'.
Yes.
Kendo kata mana joma ketho ratich nyithindo giyudo ka gin joma ni machiegni kata gi familia gi.
Mm-hmm.
Ma kata ka en gi nyathini to ngano manyalo suspect ni gimoro dhi mbele onge. Be gin kata mana osiepe mag familia gi.
Yes.
Omiyo osiepe gi besi moko ing'iyo gi. Mm-hmm. Moko gin jotis kanisa.
Mm-hmm.
Moko gin jopuonj. Mm-hmm. Moko gin kata mana jopikipiki matingo nyithindo. Kendo ang'e ni giwinjo kata ka wuoyo sani.
Yes.
Gin osiepe wa kendo gitimo tich maber.
Mm-hmm.
To nitiere mana matin kuom gi.
Mm-hmm.
Kata kwa wacho jolemo ok nigin te.
Ok jolemo te. Kwanore.
Kata kwa wacho jopuonj ok nigin te. Nitiere mana elements matin.
Mm-hmm.
Maketho nying joma beyo. Yes. Jopiko gin joma beyo. Jopuonj. Mm-hmm. Kori yudo ka joma tin gi.
Japika chiel moro.
Ii. Mano mi kuhuyo kwa wacho kuhuyo about tich ma community nyalo timo mondo ngeni nyithindo ratich yoriti.
Yes.
En ni kuneno ka ngato nigi kido moro.
Aha.
Mok nikare.
Mm-hmm.
To ugole agola.
Mm-hmm.
Oko.
Mm-hmm.
To ripote. Ukwera kwera mutegno.
Mm-hmm.
Mondo kik timbe gi onyai gwen.
Mm-hmm.
Kamano Felix.
Okay. Alright. Panimodimu semedo kanyindo wach mapeke. Nyabalimu gwenge ngato nyelo penja sani. Ngato wuok Rangwe. Saburu ngato wuok Mbita. Ngato wuok Ndhiwa. Ngato wuok Samburu Nyakache iyo kucho. Ngato wuok Andoro echa Sialego.
Mm-hmm.
Nyomoko bendo wuok eyi Rarieda kucho. Nyapenye nto. Bade use yaro nyake igwen kucho. Koso pod town kwondgi eme iyo.
An iga mokalo napunjo Nyahera.
Uh-huh.
Koro be Nyahera be gweng' mae.
Yes.
Eh, napunjo school ma Thimbonde.
Yes.
Koro yudo ka sani kora biro town kae.
Yes.
Town kae nitiere joma timo watiyo godo.
Uh-huh.
Kaka Wandiege primary school kucho wan gi Tony Abele.
Uh-huh.
Wan gi japuonj moro ni kana ni lungo ni Odeche, Millicent Odeche.
Uh-huh.
En headmaster mar Nyakongo Primary.
Uh-huh.
Yudo ka wan gi jopuonj mang'eny.
Mang'eny.
Nyakach, wan gi jopuonj.
Uh-huh.
Siaya wan gi jopuonj.
Uh-huh.
Omiyo tudruok to bedo malach.
Yes.
Kendo en mana a matter of time.
Uh-huh.
Kasi sani nitiere kata mana kako sepangi.
Uh-huh.
Ma wabro donjo Mabei kata December ikamukalo ni wano Mabei.
Yes.
Kendo jopuonj mang'eny wadwa ni mondo ungeni tiji rito ratich nyithindo.
Uh-huh.
En tiji gi.
Yeah.
Ilungo gi kizungu ni duty bearers.
Yes.
Japuny japuny kech nyathi.
Uh-huh.
Ka japuny nyathi oketh ratich kata ka nyithindo onge to japuny be koro tije tije onge.
Eh.
Koro chalo gima mae e nyinyone ka en ohala to
ok en gima nyaka chul ni koro nyaka chul.
Kendo ng'eny gi osega penjo wa Beacon teachers ni to tich tiyo ni
chulo
pengo. Ni koso yude omboga moro ma molowa matin.
Yes.
To ok en kamano.
Mm-hmm.
Enana ni en passion.
Mm-hmm.
Mwasebedo kendo wasefanyo ni ka ok ane mawuoyo. Mm-hmm. Ne nyithindo magi maonge duol.
Mm-hmm.
To ng'ama buwuoyo negi.
Yes.
Nikech stories to nitiere mang'eny.
Mm-hmm.
Mag nyithindo mosekethe ratichgi but nikech onge ng'ama nuwuoyo negi.
Mm-hmm.
Yudo ka koro onge gima notimore.
Mm-hmm.
Omiyo pod wamedo mana imiza ni wabedru gi tudruok machiegni kind jopuonj gi jonyuol.
Mm-hmm.
Kendo kata mana skunde nitiere gima wa imiza miluongo ni speak out boxes.
Yes.
Speak out boxes e gik manichon iluongo ni suggestion boxes.
Box. Mimi koti buto kacha tidi luto iye ka.
Omiyo magi be sani wuoyo gi jopuonjwa ni mondo gibed gi skunde gi.
Uh-huh.
Speak out boxes gin gik mabro miyo nyathi nafas.
Mm.
Mar ndiko report. Mm-hmm. Mar nyathi moketh ratiche.
Mm-hmm.
Ok ochuno nyaka obed nyathi mandiko no.
Yes.
Onyalo bedo nyathi ma kata ok som kata school ma nyathi ni dhiye.
Uh-huh.
To ng'e nyathi moro man Dallas chemo kuma an gi ulemavu. Mm-hmm. Ma kata mar wich.
Mm-hmm.
Kata en rangol.
Mm-hmm.
To wasewinjo report ma jonyuol pando kata nyithindo gi.
Mm-hmm.
Yudo ka nyathi ipando nikech en kata gi tuo moro.
Mm-hmm.
Koro yudo ni gimowache ni speak out boxes gi.
Yes. Wanyalo
bedo kodgi school.
Mm-hmm.
To wadwa ni keto gi kama opondo matin.
Mm-hmm.
Ma nyathi nyalo chope to ndiko gimoro.
Mm-hmm.
Kata kok odwa ni mondo ong'e.
Yes.
To luto kacha.
Mm-hmm.
To koro japuonj mochung' ne wach mar guiding and counseling.
Mm-hmm.
Kata school no kani gi Beacon teacher.
Mm-hmm.
Koro tudre gi administration gi headmaster.
Mm-hmm.
To ginyalo ng'iyo cases gi to giwuoyo gi nyithindo gi.
Mm-hmm.
To nyathini kobiro ma okonye kata. Mm-hmm. Ka case no ni oko ma school.
Mm-hmm.
Onyalo bedo referred to the relevant. Mm-hmm. Stakeholders. Mm-hmm. To nyathini yudo kony.
Mm-hmm.
Omiyo ma be wach moro mwa imiza ahinya.
Mm-hmm.
Ni skunde mondo bed gi speak out boxes.
Okay.
En gima osetimre skunde mang'eny.
Mm-hmm.
Kendo waseyudo cases mang'eny koa kuom nyithindo.
Mm-hmm.
Ke nyithindo ni e gweng' kacha to kokomigi duol.
Mm-hmm.
Ma e achiel kuom yo mimiyo gigo duol.
Mm-hmm.
To gibro ling'a ling'a to weche gi kane chunygi.
Okay.
Kamano Felix.
Aseche mani iloso kacha wali muntie gimoro mondo iwulo kanyendo ni samoro nyithindo ok dhi e skul. Janyuolo weya weya kanyendo. Mm. Samoro nikech ok nyal miye pesa moro matin monyalo dhi sirore go dhi e skul. Onyo buk.
Kamano.
Re gik machal kamago eko. Nyithindo manyiri thothgi ahinya ahinya. Tie challenge magiyudo mar mako ich.
Kamano.
Kapod otin.
Mm.
Kangeyo ni kese saina gibe chuponu ama koro nyathi matin ok odhi e skul. Omako ich, samoro beno dhie school, to bang tulo machuoko, omako ich. Mm-hmm. Kesi nolalaka mwini mwini nyaticha, no omako ich mwini school.
Eh, Felix, my watch mao se baru iwa kabisa.
Mm-hmm.
Kendo wanyalo wacho ni igamukalo, kata ini neno ka ne statistics uludhi malainya,
mm-hmm.
mag nyithindo mane omako iye.
Mm-hmm.
To kuhuyo kumako iye, wada wacho ni en lockwork mane society kawuono.
Yes.
Gwenge wa hiyo kang kit ngima olokore.
Mm-hmm.
Ching moro nga osiepna moro no pimo na ni bwana wan gi bura mar janyuol
mm-hmm.
to ka janyuol moro biro
mm-hmm.
Felix kaka janyuol ni norwakre kende
mm-hmm.
ne dho jumo ke school
janyuol
no orwako law ma yudo ka koro malo ka ni mana nono
uh-huh.
gokeni ni oko te mm-hmm. Gimoro ko piny koni be na achwiti moro kanyo
mm-hmm.
makoro nyithindo koro chunga chunga range
mm-hmm.
jopunj be dhogi umoko
uh-huh.
kori ngini gik moka ina ginyithindo neno kini mm-hmm. wacho ni gima nyathi gima wacho ni nyathi oko maki
mm-hmm.
gimo
neno
umako maber kabisa
mm-hmm.
kori doka kit ngima ma jonyuol odak kawuono
mm-hmm.
Miyo nyithindo be dwani odage ngima ma gineno
mm-hmm.
to ngima ni siche moko miyo nyathi donje timbe maganjao
mm-hmm.
to kumano kendi ntiri kata mana media
mm-hmm.
Gik magine ni TV
mm-hmm.
Ay, magi miyo gidonje timbe makanjao, yeah, yeah. ema miyo gimako yeye pia.
Mm-hmm.
To be kendo gima sefwenye of late mm-hmm. ni nyathima omi nafas mm-hmm. ahinya.
Mm-hmm.
Be yudo ka donje timbe makanjao chon.
Mm-hmm.
Omiyo nyathi kaber tunigu bedi gigik ma kipe, kete ubedo modich.
Mm-hmm.
Kain dala tuniti tije motimo,
Matima,
kain yes. school tujupunjo kete gitich,
mm-hmm.
Kagiloro,
mm-hmm.
to nitire tuke ma bende
oselosi. Mm-hmm.
Anyalo paro kata December ni nitire Miga umuru mwati yu milungo ni Kefiadu.
Mm-hmm.
Ma hotel negi mikai Easter Ching.
Yes.
Nualoso tuke maga siala girls tournament.
Mm-hmm.
Kero ni wanginyiri mokalo miyachel Gipra Beach siala resort nyaira kucho.
Mm-hmm.
Kendo yudo kai pile kapile negidhi kacha kendo gigo mpira.
Mm-hmm.
Kendo no konyo mangenyo.
Mm-hmm.
Kech negidhi kacha to gido puonj.
Mm-hmm.
To gitugo kendo yudo kai teko mangenyo majuma tindo nitie gogi.
Mm-hmm.
Negi golo.
Yes.
Koro gima duong e wach mipenyo ni Felix eni jomatindo gini kwa ketgi gik mangeny manyalo konyogi
mm-hmm.
mondo teko magin gono kik mm-hmm. gitige yo marach.
Mm-hmm.
Omiyo wach teenage pregnancy ni kata mako ich machon ni en wach mantiere to onge minister of education no wacho ni onge bullet achiel, onge risasi achiel
mm-hmm.
manyalo nego wach ni.
Mm-hmm.
En ni ji nyaka ket lwetgi kanyakla
mm-hmm.
kendo ntiere yore mangeny
mm-hmm.
machiel kuom gase wacho no en ni ji onego obed ni wach ni kendo wuoyo gi nyithindo kendo ngiso gi ni kidonje terruok chon
yes.
to magi gik mabiro timre ni
mm-hmm.
mondo kik nyathi buogi ka koro neno ka osemako ich
mm-hmm.
to buok
mm-hmm.
to daher medo ni kata ka nyathi osemako ich Felix
yes.
ok onego bed ni mano ema bedo giko ni gisomo
mm-hmm.
piny masani oselony ma kata nyathi ma pod nigi ich pod nyalo dhi e skul
masomo.
Ani ni kawacho kwa hantu ntire jowinjo mwako ma mawazo nito mano timore nadi. To en ni lonj sanyo selokore.
Mm-hmm.
Kendo nyathi nigira tiroma di school.
Mm-hmm.
Kendo ageno ni nyathi, onge nyathi manyalo mako ichi nikecho duwaro.
Yes.
En ni sichi mwako koso ngeyo. Yeah. Ema nyalo keto mm-hmm. nyathi belkani.
Toko bimbo tukiweche machala kama.
Eee. Toko mm-hmm. nyal wacho ni koro ngima ne urumu.
Mm-hmm.
Ntire jimangenyo mangeyo mwaka nyal lungo nyinge gisani.
Mm-hmm.
Makuunu tutije madongo. Lakini mm-hmm. kane ginjo matendo.
Mm-hmm.
To negibayo yokagi kacha.
Mm-hmm.
To kano konjgi gijoma ne ntire machiegni kodgi.
Yes.
To kawunu begidaka dakangi maber. Kendo ginjoma niginyinge gwenge mawadake.
Mm-hmm.
Omiyo nyithindo ginyakwa konjgi.
Mm-hmm.
Kendo wagone kata mana mikai Nancy Okoth matiyo gi Plan International erokamano.
Yes.
Engi program ilungo ni Girls Advocacy Alliance.
Mm-hmm.
Main program ma iyudo ni giduo kuko nyithindo ma ose kata mana chwanyore e school.
Mm-hmm.
Kendo wedo ka nyithindo gikodok e school to giketo pachige somo. Kaluwore gi hocho mimiyo gi kendo gidhi mbele gi somo kabisa.
Mm.
Omiyo mane kaka watiyo Bwana Felix.
Ero kama na inya.
Mm.
Bas chopo thulo nendo ma obro kao penjo kendi jonjena. Awuyo kendi kod Beacon Teacher Robert Omwa.
Mm.
Ma bende wagogo mbaka kendi jonjena. Winjo ganyo gigo magitimo. okang magi kao imondo gi neni ratiro mag nyithindo duto ok giyiero ni gin manyiri kende giyiero ni gin yowuoyi kende kani kata nyithindo ma yowuoyi ma koro utamo dhi e skul ni koro dhi opur dhok kata samoro dhi okwa dhok koko yud pesa go eko gin kendi mondo gikony e yore machal gi mago eko ka in gi penjo mora mora bro kao kaendi kokalo 0746 627 020 kendi mondo duoki kanyino Dala FM yes Yes, Ocheng.
Yes. Kupo yudo nyatima ngato ketra iketo di sikul kaka japuonj manie sikul ere gimone go japuonj kuko kao mondo miyo yudo kakiko nyati nikechi especially yudo kadala kama nyati oaye nikechi yuto teni kuro yudo kajodala no kinyal kao tulo mondo miyo kao nengani action to kapo ni japuonj ufonyo ni nyatima chalo kamae niyo ketra tiche ngama chalo kamae ni kata ngama ngungu manegi geto ketra tiche nyati nyati niyo kako ningo konye penjo mara reyo
yes
Iyudo ka nyaka nyithindo machuo mapodi tindo moko ng'e gimoro iyudo ka ng'ama dhako moro maduong' mani chuo okao nyathi ng'ato loko chuore kendo otine gotiene e ode kata otere kamoro. Ma tikonyo nang'o to nyathi mapod ni e bus skul monego bed ni skul ema ni ratiche. Ere kaka skul kao ni action iro kamano.
Ero kamano te kore penyo mabeyo go eko Dala FM.
Uya boro.
Yes.
Mosna japuon.
Kamano.
Arati nyako ra uka kapo cha chemi rongo si dia chaji. Uja buru pun ka kumungu na jolo nyu kelo nwa dala efe. Be wagi puru jo dala na jalo mana po yu japun ki sima binjo nge nyana garaj.
Ero kama ana. Dala efe?
Dala efe mwenya boro. To mai lungo ni luka su chingu ni tu japa la kaya kala marka kelo dudika.
Machi rata gichi unade machi gini.
Achio maber.
Penjo.
Koro japuonj be ni e studio kanyo.
E ne studio ka.
Nanti.
Koro apenje ni ya.
Eh.
Nipino manyiri sano sebeda chaj. Kendo gizi kaki wuto marach marach. Koro ka. Kawa yudo ka modi kate do gaja ikapaka di. Tumani ti monango.
Oh kineno mwere gwen kanyo ma usi di kate do top hike pone penye ti monango. Okay.
Apenje penjo no ya ikapaka di kama inda paka ngweni ti monango.
Ah, Hello, come on. How are you feeling? Hello, sir. Yes.
Mouse and I'm going to kill my back.
How much are you cutting?
In another line,
yeah.
You think of many new cattle at each for
where?
I thought you will have a cow to money you will want your dollars between us. Mano, before I don't make a good remark, in my name. Nyathi mungu na mumi ya nyathi ma jadi jayika tanda iti ni ya ti eni kao ni ya kusun maane iruka maane
iruka wana kao machiel kaito bani ya ruoko Dala FM
Dala FM
yes
ya gora ya ore
oya ora inya
ya ya ngolea
ii
agoro kisha puwino kaka loso
iruka wano William
prasad se account Nitie ina moro mar nyithindo mowuok nyithindo ma nyiri e dream team ka nyithindo ne jo sponsor nyithindo mia masa ni taita wel ne wuonde ne jo register nyithindo to viso nge nyithindo go kao koda moko mag mariambo ere ka yadhi nyalo konyo jiero mowuok nikech kony gi dania kiwuok oko to koro pise ma onge simoro to gine nyithindo
okay
to koro gikonyo ji rango nikech pesa biro ma nyithindo gibedo obedo sponsor to jok mobedo sponsor miluongo ni mentors
okay
gikawo pesa to gichamo to giwuonde nyithindo giketo ne gi saa diere skul molos Gikao nyithindo ni gidhi puonjo gikia gi kitu nade mondo gimi puonj ber nyithindo manyiri to wach school fees gidhi okune
awinjo penjo no baba Mwaleo pa ni duok mago eko kai tu bani wachako wakao katulo miyo
Ero kumano joka na mawinjo ka joka na mnigi paro maliu kabisa Kendo nitiere jawinjo mokwongo mopenjo ni to nyithindo ma dhi skul mokethra tichgi tikonyo nang'o. Apa ni mano wach mane wasewuoye. Kendo ng'ama oketho ratich nyathi ma dhi skul chik ler. Wan gi gimiluongo ni Constitution of Kenya 2010.
Yes.
Owuoyo maler kuom ratich nyathi. Wan gi Children's Act of 2001. En be wacho gima onego bed ni timo ne jalno mo orocho nyathi ratich nyathi. Wan nyaka gi chike miluongo ni international laws.
Yes.
Mag piny mangima. Modagi. Nitiere nyaka chike ma morito tije mag jopuonj iluongo ni circular number 3 of 2010.
Yes.
Ma pod odagi weche mag ketho ratich nyathi. Koro jalno ma omiyo nyathi ma dhi school age gima onego tim en ni onego ogo report. To ng'ama oyudo wach ni gimokuongo monego tim en ni nyathino onego ter e hospital.
Yes.
Kendo oyang ni adier
adiera
otim. Kendo report mar daktari ng'ama otero nyathi hospital kik we. Kech wasebedo gi cases ma ng'ato chak gocho ni kata daktari ma report cha kethi. Koro report ni emikao tidhigo ka police to indiko ne jalni statement to koro police yao ne ng'ani case. Gin gimitimo kaka ng'ama report en ni iluwo. Kao namba police ni penje ni ofisa ile case imefika wapi. To police koneno kadier case iluwo to case no kobi tugo godo.
Waliko kabe to kosechiwo report ni nobila owinjo kele ne un mondo ulu koso itimo na.
Kamano. Mano be en yo maber kabisa. Kech wanto koro wasingiyo gi luo polisi.
Kech kosi chopo kata to dilala. To koro tiji yu kaka the beacon teachers. En ni mondo ulu ni kesi niyo chopo nyaka kanya.
Kamano. Ma apa ni kataka ngoti kwa nga chiu namba na.
Yes.
Ma kataka ntire kesi ma jal moro ni godo. Ma one noka kuamo kuamo. To wanya lo tudore. To wane noka kwa. Ni kech wane gitudu nyaka gi polisi ma malo Nairobi.
Yes.
Wanya lo luo kesi no mondo kesi no ugule kamo kuameno.
Alright.
Felix. Mara riyo nitire wado mane niye garaj mano wacho ni nitire joma tiyo gi nyithindo ma juwi marach. Felix ma wach madiero osebedo kendo nitire mine madongo ma ose ketho ratich juwi.
Yes.
Kendo sichi moko kato sipe ga moko sacho nito unu to tia mana nyithindo manyiri kende.
Amo yuwe uwe. Galichele.
Awacho ni Felix ni nyithindo ma juwi gi nyithindo ma licha inye.
Yes.
Kendo piny ok dibed piny ka nyithindo ma jowuoyi onge. Kendo nyithindo ma jowuoyi ema kiny bedo wi familia.
Yes.
Omiyo gin be wach gi nyaka ng'iya ng'iya motegno. Kendo ng'ama duong' moketho ratich nyathi ma wuoyi en ng'ama ikawo ne kawa chik kaka ng'ama wuoyi maduong' moketho ratich nyathi ma nyako matin.
Yes.
To joma jowuoyi kendo koro nyalo wacho ni matek moloyo nikech wan nyaka gi report mag jomoko machuo ma pod ketho nyaka ratich nyithindo ma wuoyi.
Yes.
Iluongo ni sodomy. Koro doka wuoyi kendo koro ni marach moloyo nikech en nyaka joma chuo moko nyalo ketho ratich. Omiyo wado mane garaj anyalo wacho ni mine gi ka un gi report to en ni onego tetera report ka police.
Yes.
Tutudru kodwa mondo cases gi oluma ber kabisa. Lucas Uching no wacho ni nyiri moko nitie ma ikendo chon. Adiri doka nyako okenji ka jigni 13
nyathi school ma pod teen.
Mae chiko koyie. Mae chiko koyie. Omiyo mae ki neno to namba mana chiwo mar 116. Kendo kura nyalo kata medo moro miluongo ni gender based violence recovery center toll free number. Ma namba migo nono kaka 116 cha. En
1195.
Achiel Ochika Beach. En namba ma inyalo goyo ka simbi nigi pesa kata simbi onge pesa. Tekno charge. Tigwa ga simu, ti report ni nitiere
nyathi. Nyathi moro matin kimo nyuom to pod onego bende.
To pod onego bende ni school. Ibro yudo konyruok. To namba naba koni ibro chiwo mondo watuage ka nitiere case aina no Lucas Ochieng.
Yes.
Jamkate no wacho ni weche mag thulo donje ko pod nitiere.
Yes.
Miro ka pod nitiere kaka jo familia
loso weche
gi. Duani mondo los weche. Tadiri seche moko binyalo luor ka ibe in achiel kuom familia no. Tineno ka weche inago dwa timore.
Yes.
Omiyo seche moko weche gi kata wan kaka Beacon Teachers wawacho ni mondo ibedi gimiluongo ni discretion. Inyalo temo tudri kodwa e yo maok ilando ne jo familia ni anto koro anyiso Beacon Teachers koro gidhi biro luo wachni. Inyalo tudri kodwa kata inyalo go 11111 Ochika Beach kata 11116 to kigo namba gi to ibiro wacho ni nitiere case moro mar nyathi moketho ratiche taneno ni idwa ni mondo um case ni.
Yes.
Omiya kwau ni mondo bi mondo lu case ni machiegni. Tanyalo wacho ni jawinjo miluongo ni Lucas Ochieng ni wach ni nani Jamkate ni wach no ibro lu maber kendo maber kabisa. William Uchieng no wacho ni nitiere jomoko ma iluongo ni dream.
Yes.
Anyalo wacho ni joka nyanam ni nitiere migepe mang'eny kata organizations mang'eny ma support nyithindo.
Yes.
To gibeyo. Gibeyo kendo lengo gi en lengo maber.
Yes.
To anyalo wacho ni kaka nowacho ni moro chiwo mana pads.
Mm.
Felix ada wacho ni pads ni en wach malich ahinya.
Mm-hmm.
Nyithindo manyiri nitie mang'eny mawe school
mm-hmm.
mana nikech gimiluongo ni pads.
Onge go.
Koso bedo gi pads.
Mm-hmm.
Yudo ka nitie jomoko ma jonyuol moko mok nyal.
Mm-hmm.
Koro yudo ka nyathi, moko en nyathi mohero school to mm-hmm. kinde ma koro neno malo,
mm-hmm.
to yudo ka kinde no koro ok odhi school.
Mm-hmm.
To yudo ka jowetene to kata ma jowuoyi to nie school. Mm-hmm. Koro yudo ka dwe ka dwe nitiere ndalo ang'wen kata abich ma en okoso somo. To penj to kubiro tibiro, penj biro marom ne nyithindo te.
Mm-hmm.
Omiyo organizations machiwo pads gi mm-hmm. nitie kata moro motelnegi nyamiyo mori lungo ni Sharon Adhiambo.
Mm-hmm.
E nyako matin lakini otiyo matek kata mana wik mokalo ne en nyaera.
Mm-hmm.
Kochiwo pads ne nyithindo manyiri.
Mm-hmm.
E organization moro kanyo miluongo ni White Hearts Foundation.
Mm-hmm.
Kendo nochiwo pads ne karibu nyithindo 150.
Ah.
To yudo kamae mm-hmm. en yo achiel mar
konyo.
Konyo kendo mm-hmm. ng'iyo ni nyithindo obed e school
yes.
kendo kokoso somo.
Mm-hmm.
Felix, dawachi ni nitie kata mana jomoko mabe ok nigi paro maber. Yudo ka nyaka jomachuo moko.
Mm-hmm.
Pads ni makoro tiyogo kata mana rocho ratich nyathi.
Mm.
Yudo ka koro onyise ni kanyiyo ni pads
mm-hmm.
to koro ang ni lima
mm.
mondo koro abi koro ichula.
Mm.
Koro yudo ka pads gi en wach maber kendo mm. kantie organizations machiwo pads
mm-hmm.
to William Ochieng mm-hmm. adwa ni mondo wasirgi kabisa fees inyabedo ni ok gigol to wan kaka joka nyanamu ngewa kaka joma tiyo matek.
Mm.
Fees wanyalo yudo e yore moko
uh-huh.
to be nitiere organizations machiwo fees nitiere yes. CDF nitiere yes. yore mang'eny miyudo go basari wanyalo luwo mago omiyo
mm.
Kata nyoro na yudo report moro Felix mm-hmm. Otieno
mm-hmm.
paro mai nitiere
mm.
rawera mama tini lungo ni Geoffrey Odhiambo
mm-hmm.
en to be pokarado kode lakini en osiep na Facebook
yes.
no oro na message koko nire nitiere nyathimo manyako masani koro ndala
mm-hmm.
kendo en gi ich Felix en wach malita ahinya owacho ni nyathini
mm-hmm.
ng'ato nokawe ni chulo ne school fees.
Mm-hmm.
Adier mama gi en chiliel.
Mm-hmm.
Ng'ani koro ochulukia fees mar tam achiel.
Mm-hmm.
Kochopo tam moro to koro jalni nyiso nyathini ni koro bi e oda mondo koro ami school fees. Gima notimre ni nyathini en ni no ketho ratiche.
Mm-hmm.
Ma nyathini koro sani en ja klas 12
mm-hmm.
to kodhi school nikech koro opek.
Engage.
Omiyo ma kes mane wayudo kendo en kes mwasechako luwo.
Mm-hmm.
To mama na achiel kum cases mangani machal kamae ni koso fees mm-hmm. koso pads
mm-hmm.
kata dhier kaka jawinjo mwono se wacho
mm-hmm.
kilo rocho ratich nyathi lakini wan kaka jogweng
mm-hmm.
kekwaling wawuo kendo kwa hido kesa saina gi
mm-hmm.
ngato kik nyoni ni kechionge godo
mm-hmm.
kech ngamaonge uka uono kiny nebedu godo
mm-hmm.
omiyo wawuo uru kendo wabed mutegno eyore gi
mm-hmm.
mm-hmm.
Alright, aka ne penjo ario kende ni kechtuolo neno kwa dung dakika madroma birio kende
okay.
Ka penja ario moko kaito bange wane kaka watieko
okay.
Dale FM. Nyathini yani school kendo dake school
mhm
yani ana boda
mhm
kido ka ratis nyathini samoro rochi gi japuonj
mhm
koro kai koro chie ratis nyathini gi japuonj ere kati nyal kawo atua ne japuonj ni kalure ka japuonj ni wawinjo kawuoyo samoro japuonj wadi morocho katiro mar nyathini kato ere kati nyal kawo atua ni
mhm
ero kamano
Dale FM
kasi nyo banda uya boro
anti
I will go there for me, ka?
I see.
I will go down to Subaka.
Eh.
Usna Malim?
Eh, come on.
Koro, Uyabur.
Eh.
Nipinda Gendi, wasan na notas umangeng kabisa. Nikich katana ka kanje dungweng. Moro nechi imano kethra tiche ka?
Mm-hmm.
So kana ka we mana atiru wachneno iru katamana magunga, katamana ka police kucho.
Mm.
Tono duho guwago mini gi.
Mm.
Kasi tiro report ni kori ngeni kwa buku mini gito mini kikoro bojako we wachini ni ajogi bulu nega
mm.
ujimatenu wawe ya wachini monda we
mm.
Kuro napenja kutu mwalimu
mm.
Ngato kuro kaka anmana duwazi kwa nyatini to minyatino zi mulgurni
mm.
Iko anya nango ereka kanyalotimo mondo mio wachini abe ameriko nyigwa ngudala marke subakoni
ero kamano amaka mugik Dala FM yes
utiyeno udinya boro
antie
Ero kama na oche kumkelo jatuwa kumabaya.
Ero kama.
ratich joma nyiri iketho kabisa. To gima kelo confusion kata gima kelo manyaya ahinya en ni owadwa moro lwete ber, samoro owadwa moro loya, samoro owadwa motie kot. Jaulonyo nyalo konya nango, nikech ka koro ratich nyathina, nyathit nyathina mokosi tadhi donjo ne wuon ng'amo timo richono to wadgi tie kot en jaj. Bihita konyo wachni nango, nikech an koro ing'eni koro the rain na maisa kama ingeza kuna wacha itupiliwe mbali. Koro nyalo eno nyalo konya nango kaka jalonyo, nikech ng'acha nigi
Ero kamano. Leo pa niketi gie kita mapio pio mwadu watieke.
Kamano. Felix, ntire minjuri na wacho ni kaki japunje ma kuro kato ratich nyati titi mwanangu.
Tenyathini ni boarding school.
Tenyathini boarding school. Hapa ni kulu waregi sensitization ma podu wati mwaka ndalu mulor school. Wara dawi nyetendo gi ekoru gwenge kucho kendo uwe okodigi. Omiyo namba mag 116, 1195 gin numbers manyalo konyo. To jopuonj be nigi chike magayogi. Japuonj koketho haki ma nyathi, to japuonj mochung' ne guiding and counseling, kata beacon teacher ka nitie machiegni, to case no itero ir headmaster. Kendo headmaster kosendiko report mar case no, to nyako ter report ka Teacher Service Commission, magin jomo ndiko japuonj. Kendo yudo ka case ni kositeri ka Teacher Service Commission, kata kain at sub-county level, to itere ka county. Kendo yudo ka case ni kori chako lu, gijo Teacher Service Commission. Kendo japuonj ko yono timo makosa. To gimoku mwembro timne eni bro riembe tich.
Yes.
Mano kata kapuk, kata kapuko yale kut.
Kapuko yale eni
kugira yale maspo. Beta oko. To ka, mano ngini kore no oko te yale kut. To kwa koto wacho ni onge gimano timo tidu oketi.
Okay.
To koyo duka nitiere makosa motimo tubedu de registered.
Yes.
Mwiso ni kori gole mayenongi kamunya lupunje kendo. Kenda pa nigino paro na wacho maroma ber ma jo private schools wabone gongi. Kata japuonj matero nyithinde private schools. Nitiere private schools mandiko jopuonj ma seche moko ne osetimo anjao kata mane public schools. Koro gino ho kacha tiyudo ka gidonje private schools.
Yes.
To koro giyudo ka koro kacha oumgie, mayudo ka gidhi mbele gitime mag anjao gito nyithindo giketo giluoro ma onge gima nyathi nyalo wacho.
Yes.
Omiyo wang'iuru kanyo maber. Lakini adwa ng'iso jokanyanam ni japuonj koketho ratich nyathi, to nitiere chike ma iluwo. Kendo mane e school kanyo, kendo koluwore gi chik mar jo Teacher Service Commission gi serikal. Odhiambo mi kano wuoyo kuom jonyuol mibuogo, apani mano nase wuoyo kuom mano, tapani kantiere jakanyana mantie gi case moro to neno kibuoge, wan gi activists mwatiyo godo, ji kaka Bonfasa, Kach Gini, gin joma miyo cases gito, gin to koro ginyalo luwogi gi oko.
Yes.
Ikechi wacho ni namba ndege isomogi malo.
Yes.
Kagi moro tamre yo moro, tuntie yo moko ginyalo luwego. Omiyo kantiere kaka Udhiambo mi kano wacho jasuba, wanyalo tudre, nyalo kao namba na bang matu wabro uwoyo. En gima okubera inye kaka jawinjo mugi kuno wacho nintiere kata manajo lony moko kaka judges.
Yes.
Mapodu ke authority nyithindo. Kakumatido ni ngato nigi jatelo maduong muume, to kori do ni case ni duaruchi.
Yes.
Apa ni manube podu kwa tudore, to wabro nino kaka podi nyalo lowe nikech ngato nigubeni yudora tiche kata ka engi pesa, kata ka unge wado. Omiyo daher ngiso jokanyanam ni kikwali nguru, wawuru, kuwuo tiyudo solution maru wacho mantiere. To wawuru nyithindo, wangisgi, ntie chik mwamiyo gami lungo ni no go tell rule. Ni nyathi koidore enafas mangato simoko duwa ketho ratiche, to wacho ni ohoyo, wacho matek, no. Oko tam remos niya adagi. O tam remos matek mkataka nitie ngato mana nitie room man next. To winjo. To kose wacho ni oyo matek tuhuk kacha. Isi ninyo report mage jo nyithino mokuma si mokoda o tam re. To podi ni manakama iduwa kethera. Podo guru uguru
kenyo. Podo guru tiyane.
Kwa wani igo no.
Tengo.
Tia. Mwech. To kise ya to podo kiling. Idi wacho ni ngato ma ingadiri nyalo kuhi. Koro walu mga no go tell rule. En rule mwenyalo miyo nyithindi kata dala kacha. Tamane school.
Yes.
Omiyo Felix Agoero kama nukumu na first mayor.
Kwa hivyo chivo namba. Wado ido mi namba. Nyakura mga jwa mkore nyaloka wakalam. Kati nyaloka usimu. Mwende ndek namba ni nikech. Ma e kuro gimabro kwenye mwendo Lucas nini nyakarumu.
Kamano Felix. Number 907-22-48-30-48. 0722-4830-48. Nyinga kakana wacho en Robert Oukomua,
mm-hmm.
Beacon Teacher.
Mm-hmm.
Kendago ne joka nyanam erokamanu kum nafas magimio wa mundu wa bedgi tuwak yore magritu ratich nyathi.
Mm-hmm.
Kendo daer oru mos makende ne japuny madumar area primary school. Nika chene momi anafas magbiro kai.
Yes.
Ilunge ni mului Margaret.
Aha, mlui Margaret.
Eh, wagoero kamano. Irano kaje winjo chaka chaka go simo kaya ngene.
Eh, ko yinu simo wagoni kanya.
Kata Facebook. Kanya lawi udagi nying maro batomua.
Yes.
Ki udaka achapo duanya lodi mbele gitu wako.
Ero kamano.
Ero kamano Felix.
Sante sana mwalimu kanyendo Robert. Ilongo libiko teacher Robert yes. Omua. Jemijina kunya tu record kanyendo mwana uneka kunya lo switch. Machalo gimago yekumu mako record ratich. Nyati. Amyo Evans tuolo kendi kilono wechi manyen makisadi.